Jesus. He's a strong tower. I am the way I am because of the name of Jesus. Wangapi wanaamini jina la Yesu? Wangapi wanalipenda jina la Yesu? Hilo, hilo, hilo. Haye. Limekufanyia nini hilo jina?